Cikoza, cothoza kancane. Ungacimezi ngizokucobelela. Licwathile lithe cwaka. Ngizokuklayela indlela oklasi. Bamba iqhaza kuleli gqathu ngoba thina sizogiya ngengoma asishayi okwegamanqandukwana sinobuciko nobungcwethi Kude maniki-niki uma kungena thina Iziqhwangu-qhwangu siyazibhaqabula Ingqova-ngqova siyayiqondisa Siqulusele phambili njalo nje Cikoza, cothoza kancane. Ungacimezi ngizokuchobelela. Licwathile lithe cwaka. Ngizokuklayela indlela uklasi. Awuzizwa yini izinyoni zikhala zihuba ingoma yamaqhawe ziqonde ihubo lokuhlabana thina sesibambe lengoma yokuhlabana kuqhakaza imbali esezabuka Cikoza, cothoza kancane. Ungacimezi ngizokuchobelela. Licwathile lithe cwaka. Ngizokuklayela indlela oklasi. Cikoza, cothoza kancane. Ungacimezi ngizokuchobelela. Licwathile lithe cwaka. Ngizokuklayela indlela